Ukiona sisi kiki wananihofia, ndiyo maana njia hizi zishi doria. Ujinga haufichwi na wigi ya makofia, na ukombozi ni kijiji cha utopia. Regime ya michongo kama sisi, emni wape hizi nondo nomka sizi sifanyi mitoko. Bado niko soko na machizi, nilificha bukso kati mnaficha mkongo na ziki. Design nimechoka courses, niko busy sina time ya kongoja sessions. Wasanii wako softy softy sana, wanakoroga kawa Kongo boss boss ana. Hapa wacheza wa mamachino, sieleweki mara wave mara particle. Tukin signs juu atachange hata kidogo we. Kana pesa yako funige heshima yangu bro. Niko mbali na so called social life, siishi ambapo vyombo ni vingi, nasafisha makolokolo ya chini kisha na colonize. Hindo tofauti simple na easy, so apologize.
Naishi na wajisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadith pia. Natumia sana kuoneshe siya zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Yeah.
Tunazama shop unaposinzia, hii security top has a bit njia. Prof ni na loha dope zaida Shakespeare. Hii ni photo even clock never click here.
Nipo mbali na subiri ambulance kufika,
mwite doctor my style is sick.
I'm out here snatching souls like ninja.
Don't call you on type of shit. Tuko resi bro, that's why we die fast. Thinking of the next show, single uni bypass. Tuna date my good honey, my fine ass. I won't be vocha my dude flying you high class. High school, keep dive, dive, wanna die for. Tycoon up on high, high, wanna fight too. Wanna put try, try, wanna pay what chai dry. Talking the shy, cause my hap style's type 2. Man, I know how to spell a home, T.O.P. Nini broken pieces, mbela P.O.P. Nini hawa kings, mbela G.O.D. Logo kubwa kama 26, I'm a B.O.B. Nataja jina wezi kuhandle issue. Hizi nguma wa dance wa kina Angel Nyigu. Kaulize kempu ya Dalfu kijito nyama. Nina katalogi tatu nzito sana.
Naishi na wajisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadith pia. Natumia sana kuoneshe siya zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf.
Na, na, na,
hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Top shelf. Top shelf. Top shelf.